Abanga bampuliriza nina ebigambo bye njagala okwogera omanyikiriza abagagga be babintumye bekokola abaava babafitina okamala nti kubanga babayitako ne babakolimira ssaakoko n'emimiro abalala babangaliza kufa bebuuza empala n'ennyingi eva ku kyokamala nga tewali azaalibwa alina babikola bukozi ne bepakasi zajjukira ng'ogyeka baba basise n'abatonotono mpoza baba banyaza ensimbi naye abasinga g'abamaanyi ge be bakozesa obongo n'emikono gy'emposi katonda bw'oba onyigira eyakumba yeyabawa bw'oba owala namposi sente zinyuma zikola
kwebuuza kwazifuna
sente zinyuma ozifuna
tonyigira zirina
sente zinyuma oziweza
obuuze kwazikola naziweza
sente zinyuma ozikola
kwebuuza kwazifuna
sente zinyuma ozifuna
tonyigira zirina
sente zinyuma oziweza
obuuze kwazikola naziweza
tewali akutte mikono gyo ngimu kafungiza kugenda onoonye bikuli mu byankoko kamunye yandiweddewo kyokka nayongera kwanya ku luno nkutte baluma abaava abagagga bagamba mbumweddeko nze ate ebigambo byankubirwa ddi abagagga bagamba abaavu mugende mukole obeera mukabi omuntu bw'afuna obugagga obeera mukabi olwaba bamufitina abanga ejjaza omusango olw'obugagga bwe buli omu namusongamu ne baleeta ebyawo ng'okulogakone akeche baba batamanyi ne wafate bagabane ku bintu byalese katikotenge jirachi bum kankubuzo nyigane lwaki katonde kweyawane bosalamisana kweyagala kone buli omu abanerizikie mbuseno sente zinyuma ozikola
kwebuuza kwazifuna
sente zinyuma ozifuna
tonyigira zirina
sente zinyuma oziweza
obuuze kwazikola naziweza
zinyuma zikola
kwebuuza kwazifuna
sente zinyuma ozifuna
tonyigira zirina
sente zinyuma ziweza
obuuze kwazikola naziweza
awonno mala byabusa kyoba tokikira nsingo kubaba bafunyeho katonda yaba bawadde kyebaava bamuyita omulalu ku bintu byagaba tolekanga omukaga nayinayinayinayina katonda yaba amuwadde byalina abaafa mwanti ne boobazukusa tewali kyoneeyongerako ebitabo bya katonda bakiteekamu kyakatonokooyina balika kujjako ne bakawo omuvundu alina ate mwatu ebikusingako era bwotyo n'osigalirawo amakuba g'okufuna maawufu buli mukagga mwayitira buli omu gye nvudde bwe bwanyumya okwata ku ttama n'oseka sente zinyuma ozikola
kwebuuza kwazifuna
sente zinyuma ozifuna
tonyigira zirina
sente zinyuma oziweza
obuuze kwazikola naziweza
sente zinyuma ozikola
kwebuuza kwazifuna
sente zinyuma ozifuna
tonyigira zirina
sente zinyuma oziweza
obuuze kwazikola naziweza